Hay'adaha ugu sarreeya dhinaca ammaanka ee dalka Kenya ayaa ku kulmay magaalada xeebta ku taalla ee Mombasa si ay uga wada hadlaan sidii loo heli lahaa qaabab looga hortago weerar kale oo ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka geystaan gudaha dalka Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii hoteelka Dusit D2 ee Nairobi ee ay ku dhinteen 21 qof. Isagoo ka hadlayay kulankaasi ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya, Fred Matiang'i, waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay diyaar u yihiin ka hortagista weerar kale.
We are alert and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people, to ensure that our country remains secure and safe.
Waanu feejiganahay 24 saac, shaqadana waan ku jiraa 24 saac si aan dadkeenna ugu adeegno, si aan u xaqiijino in dalkeenna uu ammaan yahay. Cid kastoo isku dayda inay ammaankeenna wax u dhintana waxay jawaabteenna aragtay toddobaadkii lasoo dhaafay. Jawaabo kale oo badanna way heli doonaan.
Saraakiisha Kenya ayaa sheegay in booliska iyo ciidamada militarigu ay dileen 5 nin ee hubaysnayd ee weerarka hoteelka Dusit D2 geystay. Waxay markaa ka dambeeyey hay'adaha ammaanka ee Kenya waxay soo xireen ugu yaraan 11 qof oo lala xiriiriyey weerarkaasi. Waxaa dadkaasi ku jiray 4 qof oo laga shakiyey oo isu soo dhiibay ciidamada booliska deegaanka bariga Kenya ku yaala ee Isiolo. Daraasiin qof oo kalena waxaa loogu yeeray su'aalo laga weydiiyo weerarkaasi. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa isku raacay in Al-Shabaab ay sii wado halista ay ku hayso dalka Kenya. Mid ka mid ah taliyaasha booliska ee Garissa oo lagu magacaabo Aaron Ombo ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ka hortageen weerar lagu tuhmay argagixisada oo lagu qaaday habeenkii Axaddii ee lasoo dhaafay goob uu dhismo ka socday.
Unfortunately, as they were attempting to get in the premises, they shot at a female. She's stable, she's undergoing treatment at Garissa.
Nasiib darro, iyagoo isku dayay in ay dhismaha soo galaan ayay toogteen haweenay. Hadda xaaladeedu way wanaagsan tahay, daaweyn ayaana ku socota. Ciidamada ammaanka ayaa ilaalo xooggan ka hayay goobtan. Jawaabtii ay ka bixiyeen ayaanu ku qasabtay inay cararaan, welina waan goobaynaa halka ay ku dambeeyeen.
Qabiir dhinaca ammaanka ah oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, Richard Tuta, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka faa'iidaysanayso xorriyadda dhinaca siyaasadda ee Kenya. Waxa uu sheegay in waddankaasi uu u baahan yahay inuu dheeli tir ku sameeyo xadka u dhexeeya xornimada iyo ammaanka qaranka.
Kenya is a country that upholds the rule of law. The moment you hear of a country being an open political system, it is a fact that some fundamental...
Markii aad maqasho waddan leh siyaasad furfuran, waa xaqiiqa in la xushmeeyo xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto xorriyadda gaarka ah ee qofka iyo ta saxaafadda. Markii xornimo noocaan ahina ay timaado, waxaa abuurmaya fursado argagixisada ay si qarsoodiya wax ugu samaysan karaan.
Kenya ayaa sii wada feejignaanta ay ku jirto, ammaankana waa la adkeeyey, gaar ahaan meelaha la tuhmayo in Al-Shabaab ay si weyn uga howlgasho oo ay dhalinyarada askarayso, ama ay ka jiri karaan unugyo hurda ama aan firfircoonayn oo ururka Al-Shabaab ka tirsan.